Itangiriro igice cya 18. Imana yongera gusezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu, yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira, yikubita hasi aravuga ati: "Databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe. Ahubwo bazana utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti, kandi nanjye mbazanira utwo kurya mwice isari mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu." Baramusubiza bati: "Ubigenze uko uvuze." Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara, aramubwira ati: "Tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza, uvugemo imitsima." Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo, azana ikimasa cyoroshye cyiza agiha umusongozi we. Arihuta aragiteka, yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo, abahagarara iruhande munsi ya cya giti bararya. Baramubaza bati: "Sara, umugore wawe arihe?" Arabasubiza ati: "Ari mu ihema." Undi aramubwira ati: "Iki gihe cy'umwaka nikigaruka, sinzabura kugaruka aho uri, Sara umugore wawe abyara umuhungu." Sara byumva ari mu muryango w'ihema uri inyuma ye. Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyari akijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati: "Ko maze gukecura, nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje." Uwiteka abaza Aburahamu ati: "Niki gisekeje Sara akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho, iki gihe cy'umwaka nikigaruka, nzakugarukaho Sara byara umuhungu." Maze Sara arahakana ati: "Sinsetse kuko yatinyaga." Aramusubiza ati: "Oya, urasetse." Imana ibwira Aburahamu ko igiye kurimbura i Sodomu. Abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati: "Aburahamu, namuhisha icyo ngiye gukora?" Kuko Aburahamu atazabura guhindura ubwoko bukomeye bw'umunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Kuki cyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka aravuga ati: "Ubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenye." Abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeje i Sodomu, Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Aburahamu asabira i Sodomu. Aburahamu aramwegera aramubaza ati: "Warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kuhareka kubwo abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukeho kugira utyo, kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha. Abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira. Umucamanza abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera." Uwiteka aramusubiza ati: "Nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzahababarira hose ku bwabo." Aburahamu arongera aramubwira ati: "Mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, nubwo ndi umukungugu nivugusa. Hari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5. Uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho 5. aramusubiza ati: "Sinzawurimbura nimbonayo 45. Arongera aramubwira ati: "Ahari hazabonekamo 40. Aramusubiza ati: "Sinzawurimbura ku bwabo 40. Aramubwira ati: "Umwami ye kurakara, nanjye ndavuga ahari hazabonekamo 30. Aramusubiza ati: "Sinzawurimbura nimbonayo 30. Aramubwira ati: "Dore mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazabonekamo 20. Aramusubiza ati: "Sinzawurimbura ku bwabo 20. Aramubwira ati: "Umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Aramusubiza ati: "Sinzawurimbura ku bwabo 10. Uwiteka arigendera amaze kuvugana na Aburahamu, Aburahamu asubira iwe.